Thank you. maisha yangu sasa yalivyo badilika. He ana kupeleka puta hata nguo ya kumahuna, madeni haya semeki, bora umrudishe kwao, kama kweli anakupenda awache mambo yake.